wena mtana sika mabona ma adverts ose pepe nge January yona yini ucabangoze njani yo asiye mtana sika yo upho masakbek eh ngicela umbize ukuthi azokuvulela le account le mina ngiblocke kuyo ngiyacela please yo wayecathulo zabantwana besikolo zishayina kanje kule January yo angazi yo Isaac, Mark Zuckerberg. Ikwenza ukuthi ukwade yona yini mntanasekhaya. Ngicela ungitshene kahle. Ngoba umashonisa bazovula November. And nizobuka uphi ngalesi sikhathi. Kuzobe kunyiwa mina nosumntanasekhaya. Yo. Qoqa zonke iy'cathulo uzohamba esikoleni ugqoka amateki yazo. It's fine. Asiye. Yo! Asiye mntanasekhaya. Yamazi Mark Zuckerberg. Kufuna imali yakhe bhek, angithi wena ubothenga amadatha mahhala. Isaac, Mark Zuckerberg. Yo, ufuna imali yakhe angithi yena. Isaac, Mark Zuckerberg. Yo, akwenza ukuthi kwade yona mntanasekhaya yini yona? Eh? Cela umjane kahle, yenza ukuthi kwade yona yini? Angithi makuvela uJanuwari. SABC News. Inibonisa iy'cathulo zesikolo wena amasu uyakwada. Yini kahle kahle? Ubonisa iy'kole ey'wile ezizazolungiswa uhulumente.
Yey.
Yini ozoyenza? Abantu abamashonisa bavula November. Sekusondele summertime. Yini nto wena ozoyenza? Makuvela iheater isekuveza imbali ngesama uzitshena ukuthi wena kwenzakalani ngawe uthi bakuloyile kanti abakuloyanga yo ushaye Mark Zuckerberg ufuna imali yakhe angithi wena boloko uthenga idatha boloko uthenga idatha angithi wena lokhu kumnanda angithi ngicela uqhubeke ngayo le ndlela leyo
Siyabuza wayikwata. Hey. PC. Ngolo lento siyikhuze kusese eli baba. Siyikhuza lento kusese eli ndoda. Hey we.
Yay.
Masimba lento enzakalayo. Why you ngala wena? Hey, ay! Yo! Yay! Yo! Ay wena, ay! Sina cha kumangalela baba.
Hey! Hey!
Uthini? Ay!
Mark Zuckerberg, ufuna imali yakhe. Angithi wena boloko uthenga idatha, boloko uthenga idatha, angithi wena.
yeah, 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 yeah.